madaxweynaha dalka masar ayaa diiday digniinta iyo hadalka kama dambeynta ee militariga masar uu u qabtay madaxweynaha iyo mucaaradkaba 48 saacadood, taasoo madaxweynaha iyo mucaaradkaba loogu baaqay inay xal ka gaaraan xiisadda ka taagan dalka masar. kooxaha mucaaradka iyo taageerayaasha madaxweynaha dalka masar ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga hadlay bayaanka iyo digniinta kasoo baxday militariga dalka masar. wariyaha v o e da qaahira xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
bayaan ka soo baxay madaxtooyada masaarida ayaa lagu diiday warmurtiyeedka shalay ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalkani masar. afhayeen u hadlay madaxtooyada dowladda masaarida ayaa sheegay in warka ka soo baxay militariga masaarida uu yahay mid sii adkeyn kara xaaladda cakiran ee ka taagan waddankani masar. warmurtiyeedka madaxtooyada dowladda masar ayaa lagu yiri dimuqraadiyadda masar waa waxa ugu muhiimsan ee laga dhaxlay kacdoonkii masar ka dhacay sannadii 2011. madaxtooyada dowladda masar waxay qaadatay tallaabooyinka lagu horumarinayo dib u heshiisiinta qaranka masar, taasoo uu madaxweyne mursi ku caddeeyey hadalkii ugu dambeeyey ee uu jeediyey sanadguuradiisa koowaad, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada dowladda masar. gabagabada bayaanka madaxtooyada dowladda masaarida ayaa lagu xusay in madaxweyne mursi uu sii wadi doono wadatashiga uu la yeelanayo qaybaha siyaasadda masar si loo tabageliyo dimuqraadiyadda iyo rabitaanka shacabka masaarida. sidoo kale mucaaradka iyo taageerayaasha madaxweyne mursi ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay warmurtiyeedka ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalkani masar. isbahaysiga badbaadada qaranka masar ayaa soo dhoweeyey bayaanka ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee masar. caamir muusa oo ka mid ah hoggaanka sare ee isbahaysiga badbaadada qaranka masar ayaa go'aanka ciidamada qalabka sida ku tilmaamay mid u adeegaya shacabka masaarida. sidoo kale xarakada tamarud oo ay ku midaysan yihiin dhallinyarada mucaaradka masar ayaa si weyn u soo dhoweeyey tallaabada ay qaadayaan ciidamada qalabka sida ee masar. maxamuud badar afhayeenka xarakada tamarud ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan go'aanka militariga masar oo dhexdhexaad ka ah xiisadaha ka alowsan dalkani masar.
nu'akkid taxiyatna ila aljiish almasri alcaziim wa ila bayaanu allazi asbata bixaq annahu bayt alwataniya almasriya.
albadar ayaa yiri waxaan si adag u salaamaynaa ciidamada qalabka sida ee masar iyo bayaanka ay soo saareen kaasoo si dhab ah u sugay inay yihiin ciidan ay leeyihiin dalkani masar. waxaan leeyahay ciidamada militariga masar waa kuwo dhexdhexaad ah oo mar waliba u heeliya shacabka masaarida, laakiin isbahaysiga ay leeyihiin kooxaha islaamiyiinta masaarida ee taageersa madaxweyne mursi ayaa sheegay inaysan aqbalaynin in la afgembiyo hay-adaha sida sharciga shacabka masaarida ay u soo doorteen. bayaanka ka soo baxay kooxaha islaamiyiinta ayaa ugu baaqay shacabka masaarida inay u soo degaan fagaarayaasha dalkani masar si loo difaaco waxa ay ugu yeereen madaxweynaha sida sharciga loo soo doortay. safwad cabdulqani oo akhrinayay warmurtiyeedka ay soo saareen isbahaysiga kooxaha islaamiyiinta ayaa diiday in militariga masar loo adeegsado inuu u adeego kooxo gaar ah oo dano siyaasadeed ka leh dalkani masar. safwad cabdulqani ayaa yiri waxaan si cad u diidaynaa in la isku dayo in la adeegsado ciidamada qalabka sida si loo afgembiyo hay-adaha sharciga ah. haddaba isbahaysiga waddaniga ah waxa uu ugu baaqayaa qaybaha shacabka masaarida inay u soo degaan fagaarayaasha dalkani masar iyagoo difaacaya rabitaankooda iyo sharciyada dastuuriga ah. dhanka kale afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee dalkani masar ayaa beeniyey in militariga masaarida ay qorsheynayaan inay afgembiyaan hay-adaha sida sharciga loo soo doortay. axmed maxamed cali afhayeenka u hadlay ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidamada militariga masaarida weligood aysan ku fakarin inay ku dhaqaaqaan afgembi militari. afhayeenka militariga masaarida ayaa si adag u sheegay in bayaanka ay soo saareen ciidamada qalabka sida ee Masar ujeedadiisu ay tahay kaliya sidii axsaabta siyaasada lagu cadaadiyo inay gaaraan is-afgarad rasmi ah oo lagu badbaadinayo amniga qaranka Masarida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.